Sonia!
Hey, saka notes, squeezy vocha ndo sana. Pochi wasiano, kipoti kumbe poti la wana. Bonge la mama, kubwa linapenda vijana. Ni mikuno na mikosho, tasia nipe kwa sana. Na nakungua, nkiza vocha mnara na suwa. Na nawachua, katego jibaba chuma chapua. Na zibua, cheka na nyanu vune mabua. Eti mara ho, tutachaki sangapi. Ile mida kulala, kifika utani text.
Ule wakia na act wa masaki. Anapoteza wakati.
Tazameni switch code ile ki fashion show. Midosho sodili tena squeezy fashion door. Hey mumerewe funga funga swaga zangu tag paka mambere. Hey paka mambere. Hey mishe mishe nyingi za mjini. Amini wezi survive bila
maujanja.
Mishe mishe nyingi za mjini. Amini wezi survive bila
maujanja.
Soko, haina goroga, anji tumesha intusha goga.
Soko,
haina goroga, anji tumesha intusha goga.
Soko,
haina goroga, anji tumesha intusha goga.
Kibuka tam, wani chap chap king. Majukumu mengi na watoto bingi. Kuwa smile ndi upimbi. Mishe mishe nyingi mina tapta mapound. Malaho, ludo vipi buka town kati. Masholi kila kono medata na harakati. Kweli life mikakati. Japo sina kitu mja mwezi na vuto shati. Sanomo sanjia. Itano na kusifia. Kula nyama kula bia. Kesho ni dona bamia. Mala hi daddy, hi mommy. Mwenenu sina kitu nzalilika towni. Si utani, majishingoni. Wajanja washa pita mifkoni. Mawaki wana nikazia. Ibania kifupi wana zipa njia. Nami bado na tanga njia. Ngangania michongo na ikongotea.
Mishe nyingi za mjini.
Kanchancha.
Amini wezi survive bila
maujanja.
Mishe nyingi za mjini.
Kanchancha.
Amini wezi survive bila
maujanja.
Owe
kanchancha.
Owo
maujanja.
Owe
kanchancha.
Owo
maujanja.
Soko
haina goroga, anji tumesha intusha goga.
Soko
haina goroga, anjis tumesha intusha goga.
Soko
haina goroga, anjis tumesha intusha goga.
Soko
haina goroga, anjis tumesha intusha goga.
Soko,